This music. A king to the production.
Bill's Palace.
I said, what do you see?
Goni Empire.
Kesta Mountain.
Perfect sensation. What you know?
King's element of it, alright.
Nese Mujango, Kusakira Makwachene wa Anko. Gawa Pachalo ya Kosa Bande. Siungangale Kulipe Mande. Nese Jahuni, Kusakira Makwacha Pachahuni. Dawa Pachalo ya Kosa Mami. Siungangale Kulipe Mani. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Mastori Yaku. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Nkani Saku. Alaiwe Bomba Fie. My check up, lekani ni miuzeko. Pano Pachalo ni yoko sala kefindeko. First of all, lekani ni mifuseko. Ni watu wangati we mujesa muli seko. Ayue pilo maybe just like Gecko. Jese Benza Vana Bafu na Bajeko. Pangapo maplanti yeko, atyapo masamu. Doti ulinkale, paponi nga majeko. Kuhutu kwanga vani itana zepige. So sini nga fomere kutizina ifujige. Nipin after bine ninga jake olo yuke. Chikulu chena lipira mabius na macheke. Big shout out kuli watu wanga. Jumwe bachikata, elo muma nipanga. Muma funa kutika kule zina yanga. Chisa kumba paka kiupeze mutanga. Mese Mujango, Kusakira Makwachene wa Anko. Dawa Pachalo ya Kosa Bande. Siungangale Kulipe Mande. Nese Jahuni, Kusakira Makwacha Pachahuni. Dawa Pachalo ya Kosa Mami. Siungangale Kulipe Mani. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Mastori Yaku. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Nkani Zaku. Alaiwe Bomba Fie. Nipita na makesi ya madrinks ina manzi. Vineka luka nikuli sama vanzi. Kuseli na kalai mpuku nile bama vazi. Ungadabwe kapoli kakareza ninjazi. Ngati King Tizo anaimba asante. Deni huwe mwai wesa ngadari satate. Ni dadi seni pene ya palika libe kufa. Noti yote ni siri rangani ni masampufa. Lirikali spiritual ikareza sini fine. Wafuna ni chantule batantike po vaswaini. Emotionali metali nizi mvera patali. Pati wese ni kawona wana miti mazakaini. Big shout out kuli watu wanga. Jumwe bachikata elo muma nipanga. Muma funa kutika kule zina yanga. Chisa kumba paka kiupeze mutanga. Mese Mujango, Kusakira Makwachene wa Anko. Dawa Pachalo ya Kosa Bande. Siungangale Kulipe Mande. Nese Jahuni, Kusakira Makwacha Pachahuni. Dawa Pachalo ya Kosa Mami. Siungangale Kulipe Mani. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Mastori Yaku. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Nkani Zaku. Alaiwe Bomba Fie.
Yip yap, chamani with your mouth is full of sweet words. You know what go get cavity. If you know I'm high, gotta ignore the gravity. Go hard, quality for full capacity. Shiny diamonds that come from my dirty sand. Clean money come from my dirty hand. Set your head up high with your feet on the land.
Makwachene wa Anko. Dawa Pachalo ya Kosa Bande. Siungangale Kulipe Mande. Nese Jahuni, Kusakira Makwacha Pachahuni. Dawa Pachalo ya Kosa Mami. Siungangale Kulipe Mani. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Mastori Yaku. Alaiwe Bomba Fie. Seweza Chabi. Azapulaza Vana Suza Vajesa Nkani Zaku. Alaiwe Bomba Fie.
I say kwatu ni kusinda. Kesta Mountaini. King Sila. John J Mountaini. Palusaka. Aufleti Kumpoma. Yamitoni my brother. Elizambia Kuchano. I got you.